Ministry yebyobulamu esobeddwa oluvannyuma lwa gavumenti eya Republic of Ireland okuwa Uganda motoka 11 eziddukirira abagudde mu zibwe za ambulance, ate ekitongole ekiwooza ky'emisolo kiyara nekiragira nti zisooke zisasulirwe omusolo. Ministry yebyobulamu ewanjagidde abakulira ekitongole ekyebyemisolo kiyara okukolagana ne binnaakyo bwe baweereza emirimu mu gavumenti mu nkulaakulana ey'ensi eno bakkirize emmotoka zino ezigenda okwasizaako abantu abali mu bwetaavu zibaweebwe. Okusinziira ku nteekateeka, motoka za ambyulensi zino zigendereddwamu okulabirira abantu abalina endwadde ez'olukonvuba mu kibiina ekya Palliative Care Association Uganda, nga kigambibwa nti bano babadde tebafiiriddwako kimala. Bwabadde ng'akwasibwa ambyulensi zino ku kitebe kya Ministry y'ebyobulamu, Direkita akulira ebyobujjanjabi ebitali bya mu ddwaliro, Dr. Daniel Kyabayinze, agambye nti motoka zino zijjidde mu kiseera nga waliwo obwetaavu, kyokka nti abazireese baafunyeemu obuzibu okuzituusa e Uganda olw'okusabibwa ate bazitasulira omusolo. Dr. Daniel Kyabayinze agambye nti bagenda kufuba okwogerezeganya n'abakwatibwako ensonga mu kitongole ekiwooza emisolo egimu gijjibweko zisobole okutuuka wano obulungi.
Ababu gwe obuyambi bwe baayise obuzibu bungi nnyo okutuusaako obuyambi buno, kubanga emmotoka zino baazibuza okuva mu nsi yaabwe mu Ireland ne baziteeka ku mmeeri ne bazikima e Mombasa ne bazituusa ano bennyini. Naye baasanze nti gavumenti tetwabayambye, ebitongole bya gavumenti tebyabayambye kwanguyaako buyambi buno okutuuka. Kyabadde ki? Emisolo, okukkiriza abayingira, naye ndowooza tugenda binnyonnyoka, kubanga buli mmotoka eyingira mu Uganda erina okuwa omusolo, kati akungaanya omusolo y'abagambi balina okuwa omusolo, ate engeri gy'edonation mu MTC yaffe twateekamu ssente za musolo.
Dr. Daniel Kyabayinze mu ngeri y'emu agambye nti wakyaliwo n'obweraliikirivu nti motoka zino olw'okuba zisusseemu mu myaka egikkirizibwa motoka eziyingira mu Uganda, waliwo n'emisolo emirala egirina okuziteekebwako, nga nakyo Dr. Kyabayinze agambye nti bajja kukyogerako.